it's a brand new. How can I call Nella? It's a boy, G.I.V.
Samstreammusic.org.
Alongside Celine Boy, Sean Pizzo, Orando Mabando, Bicho, the Kutichwa.
Kukina wabanyaza hapa life yaga, hakuna yago na ujinja moya waga. Mukai price afela na kunito yaga, sasa kimuli mufela ya ripaka. Apepa kuni upane kuna nilivaka, apa yeni filwe kuna talenti yaga, no. Pepa kuni wufane kuna nilivaka, apa yeni pire kuna talenti yaka, no. Ukana muipula isa goma upilo, 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 ukana muipula isa kule ikula.
Nemo kipiki piki famuliaka, Bauzuma luli na famwa ya waka, talenti kiyaka nina ni waka, neke kubeleka chwala kibundu mewaka, yeni lumba fela na fakimule na waka, yantula kisa miliko yantula kamuzive fela kuliki na kwe musinya, neke kukopana ni enemi na namenya. Baba nito ile kilibunda, hape kona mwoni kona na kubonda, chwale mina neke mukanyaza, Sipidomita na kona niekeza. Mumamele chwale fa life yaka. Mumamele kulina watu la bupilo waka.
Mina wabanyaza fa life yaka. Hakuna yago na ujinja moya waka. Mukai price afela na kunito yaka. Sala kimuli mufela ya ripaka. Apepa kuni wupane kuna nilivaka. Apa yeni pire kuna talenti yaka, no. Apepa kuni wufane kuna nilivaka, apa yeni pire kuna talenti yaka, no. Ukana muipula isa goma upilo, 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 ukana muipula isa kule ikula.
Mukani wona masila famuvili na swala kakainyani na aifela kweli. Neke mukani wona kukala kunomeka, kambia simi na fastpola fakuni paeka. Neke mukani utyo kukala kudanja ukakona nizani vupezini na muli muwaka. Aiva muvatisa za vupilo waka, amuvulela kwa tala mapokoto yaka. Imo muli nyambe ule kisanga manaka, nalumela ena ni mwana wabongaka. Kono zeze same kala za kuno shendaka, Mumu fapata meno akakemuka. Musweli fela kuno nisinyaka livizo. Kimomuli kutikilisho lisho ni mbizo.
Mina wabanyaza hapa life yaga. Hakuna yago na ujinja moya waga. Mukai price afela na kunito yaga. Zala kimuli mufela ya ripaka. Apepa kuni wupane kuna nilivaka. Apa yeni pire kuna talenti yaga, no. Apepa kuni wufane kuna nilivaka, apa yeni pire kuna talenti yaka, no. Ukana muipula isa goma upilo, 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 ukana muipula isa kule ikula.
Handende nde kuli amunilati, kono kuna ni baba ni utwa munati. Oke nivuze kantizo muni ezelize, akuna nekile somu nitusize. Neke aniseya ni minafaki mwafela, uskari kuli mwendi na kona kufela. Anyway kimwari fasili kaza ezala, apeni na haniko ni kubilaila. Uzele pilu chole kuno ambola, na niziba muni laila mabola.
Apepa kuni wupane kuna nilivaka, apa yeni pire kuna talenti yaka, no. apepa kuni wupane kuna nilivaka apaye ni pire kuna talenti yaka
zamstreammusic.org
Ugana mwipula isa goma upilo 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 Ugana mwipula isa goma upilo
You know me, Jaggy Productions.